Yo, it's me, your boy McCoy. We run the system. Wizzy Ricky.
Baby, you are my number moja. Kwende iwe, chipande moja. Kila mtu anataka kukuona. Baby, you are my number moja. Kwende iwe, chipande moja. Kila mtu anataka kukuona.
Wele kakue baby binu ebyange. Otandeka baby nebola twala zinwe zange. Butalika baby woke changa. Manyuma namba moja usibireho ezange. Aba tuleme sabo ziba sanze. Baby ngoze wenkale kanaka sande.
Nika poke number one usoja.
Nyewe kiriba kichati uli kenyo wenkwe sambe. Baby niwe kakue kenjwala ninyuma mbedenda. Baba tatumatira uchiba luma. Mbolu bata kabina kukaku nyenya.
Baby, you are my number moja. Kwende iwe, chipande moja. Kila mtu anataka kukuona. Baby, you are my number moja. Kwende iwe, chipande moja. Kila mtu anataka kukuona.
You my fitting ni wanjamu. Baby banji vendo lambaro ranyo wenkaba chamu. Leka kurambuze kuruba se wonsome seno kuruha ninyo webo ni kufuka mufani.
Niwe unye siga na mbere ndaba nonjuna baby weno jakale weno njuna aba chamu.
Leka andia kwa bimbo nyete kuingana kinwe kisolo baby ngambe cha King Kong. Kimanyire bengi tiba nyumirwa bitukola bambi ninyo we Eddie Makwede Bades. Leka nkuluba se nyenya kabina kukafako. Leka nkukakase Eddie Mako ninyo karako. Leka nkuwe yokola Eddie Mako boy soldier.
Baby, you are my number moja. Kwende iwe, chipande moja. Kila mtu anataka kukuona. Baby, you are my number moja. Kwende iwe, chipande moja. Kila mtu anataka kukuona.
Baby, I like your fume. Mkwane kwange na iwe tsleka return over na konda. Leka nkuluba se kulambu za mahanga. Niwe sera baby mpondela nyo wenke mpanga. Baby kusaba chimota ligezo kwe changa. Manyanti you are my number on sikuri ni seva. Niwe songa hawa kinorora nyo we ninye changa. Baby, I like your bad, I like your boo. You're so cute, my number African queen.
Baby, you are my number moja. Kwende iwe, chipande moja. Kila mtu anataka kukuona. Baby, you are my number moja. Kwende iwe, chipande moja. Kila mtu anataka kukuona. Baby, you are my number moja. Kwende iwe, chipande moja. Kila mtu anataka kukuona.
Baby, you are my number moja. Kwende iwe, chipande moja. Kila mtu anataka kukuona.
Baby, you are